Sana yako Yesu ule mameza na
wewe
mama wewe mama kete kuninga 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 Yesu ule mameza na wewe
Thank you, love.